it. Zusha, wada.
Na bend it. Bend it.
Yowe.
Na bend it.
Zusha, wada. Yeah, yeah, yeah.
Send doctor.
Uru so.
Ma Africa.
What you did out with Muzobu? Yeah.
Uru so.
Abajende barabuluma.
Ya dadu.
Zusha mwana.
Bend it.
Zusha mwana.
Vina bend it.
Badala.
Bend it.
Yeah, yeah, yeah.
Vina bend it.
Vama.
Bend it.
Yeah, yeah.
Vina bend it.
Zusha mwana.
Bend it.
Zusha mwana.
Vina bend it.
Badala.
Bend it.
Yeah, yeah, yeah.
Vina bend it.
Vama.
Bend it.
Yeah, yeah.
Vina bend it.
Unyamuna musoya. Mavisi jivwantu mapoga. Tomania tu sambe sambe. Masiku nkalambe lambe. Stinga yuwade chitunune. Shigalida ni tundumbe. Pakati vikute. Magero ya mushe tikurule. Ndini tatelero. Stari nwa tusowero. Atichirida chekutiauni. Na kumunzi na kweve ni gaoni.
Bend it.
Zusha mwana.
Vina bend it.
Badala.
Bend it.
Yeah, yeah, yeah.
Bend it,
Vama.
Bend it,
yeah, yeah.
Vina bend it.
We know.
Zandakchar.
Come on, Vina wena balange kumushifira titigana kwena. Shaneba wayo mfira. Metabai mwene na vena. Baure sawe na tukanya. Shicha na jema na tusankanya. Maisa ala. Song na itumbe. Sweet kuli. Fero ni kuno era type. Yandiwe kamu kuno.
Wa?
Kuno iwe. Kuno.
Fast.
Kuno. Zambia kuchalo mu Afrika. Kulapo ni supa na ma Afrika.
Zusha mwana.
Bend it.
Zusha mwana.
Vina bend it.
Badala.
Bend it.
Yeah, yeah.
Bend it,
Vama.
Bend it,
yeah, yeah.
Vina bend it,
Zusha mwana.
Bend it,
Zusha mwana.
Vina bend it,
Badala.
Hey, I'm with you.
Hey, I'm with you.
Nega,
Vama.
Jesus.
Hey, I'm with
you.
Boka mba sonyezi. Baku itikiti kumachiuzi. Nika chiu kama riuzi. Tumba siopa mabiuzi. Leka manje tibalangizi. Muli mina malevozi. Chiza dira paka machacha. Analume pano ana mastacha. Tisowele ana kazi makwacha. Tita mbila mfopo. Sapopo kampopo. Katapila mchutu. Koba gelo mjoko.
Zusha mwana. Zusha mwana. Yeah, yeah.
Sway.
Zusha mwana.
Sway.
Domania tu sambe sambe.
Sway.
Kalambe lambe.
Sway.
Tia nyona gale.
Sway. Sway.
Shaba piti kiti. Shaba sonyezi. Ijin shaba piti kiti. Shaba sonyezi. Shaba piti kiti. Shaba sonyezi. Ijin shaba piti kiti. Piti kiti shaba sonyezi. Ah, piti kiti shaba sonyezi. Ijin shaba piti kiti. Piti kiti shaba sonyezi. Ah.